Ni tuwe arusto Bandu bandu ni banduwe Usini pite kama chochoro
Kama chochoro
Majibaridi ya umoto Vugu vugu sini babuwe Sini shushe kama kandoro
Majikandoro
Unanikolozea moto Taratibu nakolea Na tena haichachi ukisidisha chumbi ninalegea Ulele Umenichalazea mboko Nazidi kukolea Ukinitachi tachi mwanzio Ninazidi kunogewa Oh yeah yeah Yetu siri unaijua Ya wawili minawa Yetu nadhiri shikilia Usijeshea, usijeshea Usiwe tindo kutindua Naomba padharirika Siri yangu na wewe Njoka itoa baba Oh yeah
Nitonga Ntope peta tonga
Genius.